ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde
aljumare sappo e jeenayi lewru février hitande 2016 jeenayi yamde sokkido studio tamani miɗen tawa ile maison de la presse bamako jettinonoɗo kabaruji ɗo yumor waygalo on kumpititi wiide kanko gislen dipone claude verlo journaliste en françi ɗiɗo mbaraɓe ley saha leydi meɗen ɗile hitande 2013 wakkati joni o juuge communiɗo ngolɗo horogol holitan wede wonɗireji ɗo hokka kamɓe yimɓeɓe ɗon guiɗiraɓe ɓeɗo journaliste en ɗiɗoɓe kolliti wiide ɓe beltiguile oɗo galle sanne eɓe kaja golle no gollirtedu laamu mali oɗon sartoɓe gobɓe le nokku ɓe gatta ley hen koyɗe mumen ƴeewe yalla yimɓele gabɓe ɗiɗo bonandaji annaɓe yesso saria kawrital sappo e jeegoɓal fuɗɗi keñen ɗo bomako ɗo ngal ɗo kawrital wakkati joni o sisilimoɓe cuuɓi ley hen ɓe kolliti wiide wakkati joni o na afrique heeɓi yirwere na fe hunde wasi heɓede ley hen du wakkati joni o ɓe kolliti wiide kawrital ngal ana wondi e wadde ɗo bomako ɗo faɓe ƴeewa ɗati heeɗi kani seekede ley hen faɓe ƴeewa hono afrique hani yarde yesso ɗum wono no policiere wonde ɗo 12e arrondissement ɗo bomako ɗo nokku noddirteɗo boulkaso bugu hollitan wede ɓe nangui wuyɓe jaɗɗon ɓeɗo wuyɓe fo hollitan wede kamɓe ka mobile aji jati ɓe gujjata ko waɗi soɓe nangga do hollitan wede wommoɓe gujji mobile muɗum ɗum wonto sooti bato hollitan wede oɗo neɗɗo ɓe darnuɗo soɓe teti mobile guel nde ɓe nangga nde du kaɓorɗe jiyama e juuɗe mabɓe sikiraɓe ɗi wono sembe kabaruji ɗimin joguini on ɗo bete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade hollitinde wiide wakkati joni ɗum waɗi lebbi oɗo kabaru ana domta faɓe paama wakkati joni hoɗgol so gislen dippone claude verlo ɓeɗo journaliste en françi ɗiɗon mbara ley saha leydi meɗen dilli ɗiɗi novembre hitande 2013 to kidal to wakkati joni o juuge kuminiɗo ɗiɗo kabaruji hollitaweɗo o hokkama ko yaata ɗereji temedere e capanɗe jeɗɗi e joyi fa keɓen famtade hono kabaru o wori Ousmane Dicko
ministre français daraniɗo kabaru ndenagu ɓami aadi ko andinno e ƴaɓɓade rewde kongol fedde daraninde siri e ndenagu leydi fa talki cuuɗiɗi ɗi cuurte bawɗi laatade sababu hokkude saria laaɓal no journaliste en ɗiɗon e refiɓe mbarda chrislen dupin kañi e claude verlon yo yimɓe jomɓen kaɓorɗe cuutiɓe kidal ñande ɗiɗi lewru novembre 2013 ne ɓe jaano dartode kabaruji nde ɓe ɗiɗon jiitama yo mawɓe leeruji ɗiɗi caggal nde suutugolngol waɗi nokkure nde hakkude muɗum e kidal yo kilo ŋaji sappo e ɗiɗi e ley ko l'armé franci larwo wino nokkuji ton en nde martuno kumpande alkaida o maghreb islamique andini yo kañum waɗi nde war hoore fedde siri e ndenagu leydi ndi hokki ko woni hakkille muɗum fa talki yogaji cuuɗiɗi fuu aywino fa suudu saria andana ko woni gonga eley kala ko sikkitano ana laato kabaru laɓɓinde e dow golle soldat en françi ɓe RFI andini yo talki capanɗe jeɗɗi e joyyi goni keddiɗi laatade siri
walde guiɗiraɓe ɓeɗo yimɓele heddiɓe ley oɗo kasara wakkati joni ɓe kolliti wiide ɓe beltiguile oɗo golle sanne ɓe kaja laamu mali oɗon sartoɓe gomɓe ley nokku oɓe tinno paboɓe yalla yimɓele gabɓe ɗiɗo bonandaji annaɓe yesso saria keɗe kanko noddirte christophe babou vio omo ley ndeɗo walde ko haali dow hendo facci tan Ousmane Dicko
komenen yiɓɓe claude verol e chrislen dupon ɓe jiiɗi yofa saria wawa gollude golle mum yofa golluɓe ko boni ɓe saria nanga ɗumɓe saroɓeɗo ana kani andude wabɓe ɗum gollide du e laamiɓe mali horgol ngol ana hani yarde yesso teggal ko waɗɓe o gollo ɓe andita ko fa ɓe sikkitaɓe andite kana no ɗum waari jaati jaati heeɓe faamu hono ko soldat en françi pammini no laatori ni du ande fawarde e noɓe jiitiri chrislen e claude yo mayɓe kana faame hono ɓe jiitira keɓen faamu tan gueɗe goɗɗe ana toon bawɗo wallude yiitude sikkitaɓe ɓe fa daña ñalade nde saria wawi gollude golle mum
kanko hoorejo ministre leydi françi ndimoɓe noddirta manuel vals hollitama wiyeyede illa kikiɗe keñon o ɗum won diwowo makko ka hollitama wiyede ka hoɗiɗo bomako ɗo wakkati joni o yoga e haalaji ɗi fotdu gaadi jowiki hollitinde widenoɓe kaɓirte jihadinkoɓe ƴeewa yalla hono kaldude kawral ngal hani taɓirede ley leydi meɗen ndi ndeɗo toɓɓere kanko ɗum honono noddirteɗo manuel vals o memi o yiide hoorejo leydi ndi o du ibrahima boubacar keita sikiraɓe ɗo mbawi lentiri mijoji moɗo hello amen bemal ande ngal mi noddirta phase facebook ngal hollitinde wiɗ ɗum wonone yimɓele ɓe sakiraɓe muɗum en keddi wakkati nde avion kamɓe noddirta el algérie samno ley saha leydi meɗen ndi hitande 2014 ɓe kolliti wiide ko yata yimɓele temedere e sappo e jeegon kañum en keddi le oɗo kasara ko sakkitikoɓe kolliti wiide yimɓele woɓɓe antosa ƴeewiɓe fu tewuji mabɓe ɗi natidiri ɓeɗo yimɓele sakiraɓe mabɓe kolliti wiide ana kajono janale mabɓe ɗe gara gaɗe ɗum wonto waga dugu tottinno sutoro mabɓe waɗe toon ka wakkati joni o miɗa miila ɗum laataki honno ɓe jelirino kanko malinke goto keddiɗo le hen noddirteɗo boubacary diallo o yimɓe ɓele makko ɓe kolliti wiide wakkati joni o kañen ka wala fuu ko kalta le oɗo kabaru keɗe kanko noddirteɗo mamadou diallo o yo sakkiki ɗum wono kanko noddirteɗo boubacary diallo o ko haali dow hen to facci tan Ousmane Niali Boudi
officier chargé des enquêtes.
Kabetinido mawro daranido worugongol battekemin fa anda anni amen do naptugol kedde heddibebe wagadu walde sakirabe heddibeben hen be Burkina e France darti min mida e walde de mi halanibe mida tawda e mabbe fa lato lamibe kumanibe dun denno galle amen wala e biengal fewde wattugol kedde heddibe midulla kedde heddibe ndesabe bamako ka no min noddaka fa men cedo resugol kedde de mine e chagal lamibe me njukki mi wala biengal du dow resugol kedde heddibe mi halani dun walde de du leiko kemi famu to yimbe mabbe to
kawtal sappo e jeego bal fuddi kenya do bomako do nokku no dirteedo CIC be ngal do kawtal balde tati be kollitiwiti de sicilimo cuubi hitaade hikkande na afriki yahi yasuna do wasi latade fe huunde kanko horeji de do walde o litiwir wakkar jona be jeewa yalla dati hedi be kaani sekud le hen be jeewa yalla kebana tiidalaaji goddi afriki di yalla di do tiidalaaji an kebene dabare kede kanko no dirteedo abdullah kulbali o horeji de do walde ko haali do hen do foccitango muhammadu samasi
le choix c'est la réalité
de men cuubi de woni ko wodi le runde afriki hande kanye e jangumu hande hande o yoka yida hala mu ferefe ka en fuf ene andi wiide jam wala le runde afrique basi ana nokkuji di fuf misali mun lobbo ci dalla gonka le sahaleedi men di fati kulen jewtude do majjum kambari dun min cuubima nde ottobere faaso jewtede timinal dun e dun lato sababu be afrique mi jodo majjum den baweten dawrande dun bangal dun jati kongol premier ministre rewi yo gonga safare mu majjo yo jam deje jarundiral sabi so yimbele ndewri so ebe totondira hakkilaji ana tiidi ono di basi matellaaji ngada gamen
y a pas de conflit
be quality wi yimbele bombe sumbu en jaddom be ka fu mobilaji tan gujjata kanyen do wono suudu commissariat 12e arrondissement do bomako do wonduto bulkasum bugguto litawede kanyu nangi be do yimbele ko be nanga ko du yama mobilaji jetti njama e juude mabbe dido mobilaji fu yodi gujjaadi fa yotto yo duube quality wi do wono kabor e dan gonno e juude be do yimbele hono wadi sobe nanga holita wiende debe cektito wadde nguy ka mabbe ka nde wonne do goto do wonto soti bato yama ombe darni sobe teti mobile mudu tiagal mudu de gendarme ngabe gombe tobe won police ngabe non be kollitir widde be puddi horgol mudu en golnde kebi so nangoy be do yimbel be kolliti widde be cotti mobilaji goddi tiagal leydi ndi do won gine kona kiri kanye e gambi kede kanko no docteur alhassan ag souleyman o yo jokko do no commissariat 12e arrondissement ko halido hen do faccitan muhammadu samaseku
on a été saisi par un citoyen
won kanudo min wide yimbele didon jogibe malfa tetimo mobile mako hedda so tibatul gilla nyande mun min puddi enquête nyande talatare nde goddo humpiti min kabaru nguy ka mobile mudun damgal suudu makko o widun jama dogi taggal mabbe min neldi ton police habbe yoga ewa kabar mudum be jokiti mobile ngel le majjum woni ko mobile ngudja do goppo poto e dm goto fadde mun samde be tata gonno le mobile ngel dido hebi dogude goto mo heba dogude woni ko min nangi e le ko min landima ko woni ko humpidi min kabaruji kewdi bangal be wondi be do be goni e kala nguyka ko be denti walde min kebbi nangulo yimbele jaddon wobbe min tawribe dun mobileji jetti motoji didi e malfa kewde taggal mudum woni ko yimbele hebe ngari wulitaade nguyka mobileji mun en
victime dans les mains de véhicule.
Yilaru kumininu kabaru jam e deejer yalla bibbe malifa nara damal gotal ngeltira damal gotal hulitaade ko yuto seguto ko be jehito motti wakkali jono be jottiki le lamu nyafinke o kanyele lamu dire ko ni fana ndudu yilaru dufa e pammina wakkati jono yimbele gombe tombe hono bonandaaji ngadoji wakkati fu fa yotto yo don bondo sumbu yakko kanye bandi yagal ko wonde hebudo sembe le leedi meden di kambe do wono lannibe o do golle be kolliti wede yo do wono no suudu ambassadeur leedi etazini wondu le leedi meden di kede kanko no Ibrahim Maiga yo horejo odo projet ko halido hen do foccitango Muhammadu Samaseku
cette activité
fanda hejongo do fa jam dejere e gondigal beedra yajude der nyafunke hejabe bangal finatawa komingaaji jetti cercle of fuf wari hawrude hen kanye artiste en kewbe salla e lay jota mabbe e be gnyottina jengal sukabe e kala ngardo e kawrtal ngal bangal toke ko woni lay sattinde dina bangi goddo dun mi ngadam formation ngaji do no basse sakoto do jogorto e do mbirki e leydi kianka salla kala njaado tun ana beeda fa bangal ko jomu hani wadde
comprendre son rôle.
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sekirabe nden jawere hoddini ne rere le reso ngaji di en puddira wakkari jono lamu muttidobe kollitiwi do ko yata millionji 10 e nay sefa dum watta e nyamduuji so fabiray ko yata galleji temet nay kanyu sukabe chapat en jaddom dum won le gallure muttinde di do kalisiji fu ngattama dum won le nyamduuji be kollitiwi de gawri e maro fa yotto sukaro kanyu e carton ngaji ne banti gay dum hokkama to jama lanini be o do golle waldinde no dirta alfaru ko kimbiri juude dum won hokko se islamiku gondo to muttito seguru to ngardan fa do segudobe kollitiwi don jangobe jande do duuro wonde to segutonde hulitaabe bakkar jono be kollito metti mabbe kiyanyam be jalti be ngadi majere be puddi do wonon to suudu direction to be jangato jaati be jehi do be jottuyi faato gouverneur o won to wakkati jono hulitaabe be kokkimo bataaki be kollitiwide be kaaja be beedine bawde be jeewedu yalla hono be dokkirte to beeme ande do dewte ngattete fa yottoyo beeme ande do be kaani gollirde be jobe do hono ko be kaani hokkede wakkati jono sekiraabe do katte nyalo mo hande kabaruuji meedi ndi holli tindi wiide fa hande fa jehe do e seeda yowtere meeden de ana wooti.